wetu mini napokuwa na wewe. Saki hii safari ni unoke mwenyewe. Uwe nutakuliza uwe na sino way. Even in the dark tochi utamulika mradi sipotee. Kama mbala mwezi ikiangaza dele. Acha mimi na wetu pendani baby. Acha ni wambie hii story. Toka day one leave you falling. Sikuwezi shabi la calling. Siku mzima sito piga sorry. Nikanza fairy love. Nafsi zika kutana bila atakula. Sisi tukashibana. Mapenzi letu linavumavu. Kama upepo, kama upepo. I found this guy. The one who gives me better than anyone. Sa, why ninkinai. Sio, ni, nacho nyimwa. Ata mseni nini siya atuwa chani. Achani wambia hii story. Toka day one leave you falling. Sikuwezi shabi la calling. Siku mzima sito piga sorry. Nikanza fairy